ngā take o te taitokerau.
Mā te mahi tahi ka oti ai te mahi. E te iwi nau mai hakapiri mai ki ngā kawenga kaupapa kōrero o te haora. Atu te reo irirangi Māori o te hiku o te ika, ko ngā take o te taitokerau e haere ake nei, he mea tautoko e nei kōrero e wātea me te māngai pāho. Kia ora mai tātou katoa. I tōna whāwiki ki mua i tahuai te ahi e ko Kiriana i te noho whenua i pātia o Matariki i te rohe o Whatuwhiwhi. E ai ki ngā kōrero a Kiringa Wai Evans o te marae o Haititai Marangai, aha kua kua ea te taha ki te noho whenua i tēnei wā e ko ke tonu ana ngā mahi hei whakawhiti kōrero ki te kaunihira me ngā roia e pā ana ki tēnei whakaaitanga i wāinga nui i ngā hapu o te whānau moana me te rorohiri me te kaipupuri whenua a Peter Hay. I te tūrei o te wiki nei i taunakitia e Hay ka aukati o ngā mahi kiri whenua nā he whakaaitanga tēnei kua tautoko pau te kaha ngā hapu o ngā tikahu. Anei a Kiri ngā Wai Evans.
Tōtahi me mahi ki te kaunihira Māori. Ko tēnei te tō rātou wahanga tuatahi mō mātou mō te hiku o te ika. Nui ngā mahi kia Whaiahira, kia Councillor Babe Kappa, Councillor Penetaui, Councillor Tamati Rākina. Ai, mahi kawana kia rātou. Me te kahika, me te kōwhai, te mea moko, te pania, te kōwhai, Kelly Stratton. Nā te mea, ka rongo te kaunihira Māori kia mātou e pāna ki te tēnei kaupapa nunui mō mātou.
E hakari te rite ana a Maria Meno Kapakingi kia hikina ai tōna tūranga hei mema pāremata mō te tai tokerau. E ai ki ōna kōrero i tēnei wā e hakari te rite tonu ana e ia kia hakarerea i ōna tūranga maha kwa roandai e pupuri ana hei amorangi mō ngā iwi maha putanua i te tai tokerau. Anei ngā kōrero taunaki a Kapakingi.
MP aiene mō te tai tokerau, so he... Kia kite me pehea ngā haerenga, ngā mahi o te kāinga. Ira āhua wind up ngā mea mai te muri hendra. And then so a tērā tau, ka huri taku waka ki Pōneke, kei reira mō ngā tau e tōru.
Te reo te tainokera.
Ka te akira ngā kōrero i konei e huama, mo te whānuitanga o ngā kōrero kua whāriki hia i tēnei ahiahi, tēnā tomo mai ki te whare kōrero o te hiku o te ika, ki te pai tukutuku, te hiku ira NZ. Kia haka iri taku raurau kōrero i konei, ko Daphne Popata tēnei mo te hiku o te ika, hei kona mai.
Anō reire te motu, mā wāte, mā te reo, hei pakamārama.
He mea tautoko
nā te mārua.
Oh,